kulanka xildhibaanadan hooga soconaya degmada Malindi ee gobolka Xeebta ayaa dulucdiisu waxay ku sheegaynay doonayaan nooga arrinsadaan isbeddel la doonayo in lagu sameeyo maamulka Garissa County. Hoggaamiyaha aqalka wakiilada Garissa County Mudane Maxamed Cabdi Faarax ayaa waxa uu sheegay in kulankoodaasi ay uga arrinsanayaan ahab walba dowladda Garissa County haatan dowladda dhexe loogu wareejin lahaa. Wuxuuna sheegay in howlihii dowladda Garissa County loo diray ayaguna loo soo doortay noqdeen kuwa shacabka si waafiyaaran u gaarin.
Reer Garissa weli annaga u maqan, waxaan ugu maqanahay waxa waaye dowlad xuma jirtaa. Dowlad xumadii baan rabnaa inaan annaga mataqaanay aan ka deeqno oo waddanka sare ee Kenya National Government dowladda lagu celiyo. Waxa loogu celin waxay adeegaadka caafimaadka, biyaha iyo inta uu ka soo reyn waayaba inay dowladda sare noqotaan doonina. Dadweynahan way ogeyn hadalkan sheegayana beenna maaha.
Waatay dastuurku maydin ogol yahay arrinkaasi walow ay dhacdo hadda ka hore dowladdii Nairobi ba ay ka dhacday, maxaa qodob aad adeegsanaysaan?
Way dhacday qaynuunka waddanka Kenya ba ogol, Article 187 ba ogol. Waxa uun keli heshiis laga gelahayaa habkii loo qaadi lahaa iyo sidii loo bilaabi lahaa.
Xildhibaanka degmada Sanguur laga soo doortay Midane Cabdiraxmaan Cali Maxamed Cabdiraxmaan Buur ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha qalabyada inuu sharciga siinaya qabashada kulankaasi iyo ka arriminta howlahaasi, balse ilaa iyo haatan aysan jirin kulan si wada jir ah. Xildhibaanada ay uga qaateen si hor dhaca in arrinkaasi looga wada hadlo ama dowladda Garissa County.
Horta go-aanta kasoo gaaray aqlabada baarlamaanka ee Honorable Maxamed Abo, horta go-aan aan meel ka fadhiisanay oo annaga hadda haddii aan nahay madaxda Garissa County horta ma ahan, waa wax asaga shaqsi ahaantiisa uu asaga la soo baxay. Laakiin waxyaala uu sheegayo waa waxyaala jiraan oo sharci la mari karo oo qof looga qaadi karo ama xaalaha Garissa County loogu celin karo National Government. Articles of Constitution ku sheegay waana sharci. Laakiin wax anaga intayn ka wala fadhiisanay haddii aan nahay xildhibaaniinta Garissa County oo go-aan aan ku gaarnay oo aan ka wala tashanay ma aheen.
Mudane Xaajir Maxamed Daahiye, wasiirkii hore xanaanada iyo xoolaha haatan ah xildhibaanka degmada Abaqayla laga soo doortay, ayaa waxa uu aaminsan yahay in howlaha sharciyan haatan ay gacanta ku hayaan ay tahay mid badbaadin karta shacabka Garissa County ku dhaqan.
Aqalka hoose haddaanu nahay arrinta uu majority leader ku hadlay boqolkiiba boqol waan ku raacsannahay. Waa arrin aan in badan soo jiidaynay, waqti badanna waan siinay dowladda siduu isaga sheegayna siyaabo badan baan ula talinay. Taladii waana laga qaadan waayey, marka waxay nagu khasbeysaa in aan hadda maaragtay tallaabooyin sharci ah aan qaadno.
Mudane Cabdiraxmaan Buur oo wareysi DRCA waxa uu sheegay in ay jiraan dhacdooyin saxiixiga oo saluug ay ka muujinayaan, balse aysan noqon karin daliil haatan in dowladda Garissa County haatani dib loogu celiyo dowladda dhexe.
Dad anaga diyaar uma nihin inay countigan lagu celiyo national government-ka. Countigan waan raadinaynay, waan sugaynay, anaga in badan ayaan ka calaacalnay oo aan dhahnay dowladda sare aad bay noo gacan bixisaa haddii aan nahay Northern Kenya oo dhan. Anaga horta devolution-kan ayaa noo keenay wax indhaha lagu furto. Maanta maxaa u malaynay intaasoo dhalinyaraa meesha ka shaqaysa, inkastoo hadii waxa uu iska jiro oo ninkii soo galaba oo wax iska dadka ka bedeli oo dhalinyaro badan oo countigan u shaqeynayaan hadda maanta shaqada laga bixiyay ay jirto. Laakiin anaga devolution-ka diyaar uma nihin in lagu celiyo national government-ka.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.